na ndụ m. Egwu a ka m na-agwụrụ ya, maka o nweghị ihe karị Jizọs mere ụmụ ya n'ịlụwa nka ya. Ọ na-enye udo, ọ na-enye anyị ndụ. Otito dịrị gị Jizọs onye nwanyị.
Since I get Jesus,
ihe adịworo mụ na mma o,
ihe adịworo mụ na mma o, ihe adịworo mụ na mma. Umuelu ụwa eligwa ga mewere oje.
Ihe adịworo mụ na mma o,
ihe adịworo mụ na mma o, ihe adịworo mụ na mma o. Umuelu ụwa eligwa ga mewere oje. Since I get Jesus,
ihe adịworo mụ na mma o.
Ebe nwere Chukwu dị mma,
ihe adịworo mụ na mma o.
Ịma na e nwere Chukwu dị mma,
ihe adịworo mụ na mma o.
Umuelu ụwa eligwa ga mewere oje. Since I get Jesus,
ọlụ ebube Chukwu na rụrụ n'elu ụwa, aga m akọrọ ya ihe Chukwu mere m we. Chịngwọrọ m ọrịa we buli si n'elu n'elu ụwa. Eze m
nara ekele, nara ekele, Chukwu ekeriwo otito.
Onye na-eme mma, ana m ekele gị, ana m enye gị ekele Chukwu maka ihe mere m
n'elu ụwa m. Jizọs onye ọma,
ọnọkwara m ụzọ siri ike. Chukwu na-enye m, ị ma na Chukwu na-enye gị ihe. Ọ na-emere m, ọ na-eju mụ n'anya. Onye na-eme mma Chukwu na-arụ ekele m, riwo otito m maka ngọzi i nyere m. Sitere ụbọchị nne m mụrụ m, ngọzi m bidoro n'afọ ndụ. Ọ na-ele m anya ebe ọbụla m na-eje. Ọ na-edu mụ n'elu ụwa, Chukwu na-agwọrọ m ọrịa. Ọ na-emere m ihe mmadụ na-abụghị emere m. Mgbe ihe na-esi ike,
were obi gị nye Chukwu,
were obi gị nye Chukwu. Chukwu na-azụ ekpere, onye na-azụ ahịa.
Were obi gị nye Chukwu,
Chukwu ga-eme ya, ọ ga-eme ya.
Ị na-arụ ọrụ oyibo, were obi gị nye Chukwu,
ọ ga-eme ya, ọ ga-eme ya.
So much for me.
Enweghị m ike nke njije nọ. Chukwu na-eme ma, ọ gị na-eme ya. Inyere m udo,
nye m aṅụrị.
Chi na-eme mma, gị ka m na-eso. Mgbe m rụọ ihe ụra, Chukwu gị na-eche m.
Ụtụtụ na abalị, ị na-aza nwa gị ekpere.
Onye na-emere m ma, Jizọs onye ọma m.
Nara ekele. You give me joy, you give me peace in my life. No one like you, it is not in my mind.
I have seen the goodness of the Lord in my life every day. Reward it or rewekele m Chukwu ọma. Onye na-eme mma, na rekele m uwe.
Ihe adịworo mụ na mma.
Chi m otito dịrị gị n'ụwa.
Ihe adịworo mụ na mma.
Ọ bụ ọrịa Chukwu
man you wale
Ni ani waramu na mbao
Ima hadi waramu mbae
Ni ani waramu na mbao